kano akasera kakumanya kubikwategana na amasanyalaze wamune byobugagga ebyomuttaka
obadde okimanyi nti bw'okozesa sapayo gas okugeza mu stovu amanda amakola okuva mu biwata oba okozesa ebyuma ebikozesa amaanyi g'enjuba kino kyakumalawo okusanyawo ebibira
ako ke kabadde akaseera akakwategana n'ebyamasannyalaze wamu n'ebyobugagga ebyomuttaka mu kaweefube w'okujjukira wiiki y'ebyamasannyalaze wamu n'ebyobugagga ebyomuttaka 2019 nga kabadde kakutuusibwako Environmental Alert nga bali wamu ne Worldwide Fund for Nature nga bayambibwako NORAD.